said, no, me part of them. Ni me part of them. Now you say, me part of them. Ni me part of them. We say, no, me part of them. Ni me part of them. One and me part of them. Mtoto wa kishua, eti na kila tendo anasema hanalijua. Mwese nui mepata dimu, mtoto wa kishua, eti na kila tendo anasema hanalijua. Kwanza tingi kijula, anatinga kimini, eti utamwambia nini kazari wapa mjini. Kwanza tingi kijula, anatinga kimini, eti utamwambia nini kazari wapa mjini. Eti kanipenda mimi, mtoto swahilini, eti kanitaka mimi, mtoto swahilini. Mwese nwa nani pala, mina patala, chitoto nani pala, mina patala, na yasa nani pala, mina patala, chitoto nani pala, mina patala. Mwanangu wa miboy, na yanadimu wake, eti mama Samila, na ento mke wake, na mapesa, na yanadimu wake, mama Lu, na ento mke wake. Blaza lamso, na yanadimu wake, eti mama Siaka, na endo mke wake. Mia saba na chano, eti nadimu wangu, eti mtoto akishua, chitoto ndo mke wangu. Chitoto ndo mke wangu. Mweze nwa nanipala, mina patala, chitoto nanipala, mina patala, na yasa nanipala, mina patala, chitoto nanipala, mina patala. Wende, basi pena sote mabawa, kanza kupeperuka, sote menyozi, kanza kucheza chula, sote mabawa, kanza kupeperuka, sote menyozi, kanza kucheza chula, hichula, hichula, hichula kakibinua, hichula, hichula, hichula kashambawa, hichula, hichula, hichula kakibinua, hichula, hichula, hichula kashambawa. Ya saba na tano, shaba juu. Watekaji, respecti sana tekaji wa kugu. Siwezi kukupinga blaza la mto baba Isiaka. Mane pesa, mane power. Watekaji watabata, wejizoani mkali wa fashion. Watekaji wa homeboys, Hami boy baba Sami. Watekaji wa bunju, baba Shpapi. Wanangu, watekaji wa vingweta, Sera Yasa, Baba Zayn, Samiri, Ova.
Chunky supplier, supplier, Chunky supplier.